kola kusaga. Shit, zesipa muma wanga. I'm here in Uganda.
Yemisa, chona cholina.
Nabinyumisa,
yemisa mkwano chona cholina.
Chukusaba now.
Yemisa, chona cholina.
Nabinyumisa,
ate mkwano baby nawe.
Yemisa, binka.
Yemisa, chona cholina.
Nabinyumisa,
yemisa mkwano chona cholina.
Echuchonka.
Yemisa, chona cholina.
Nabinyumisa,
ate mkwano baby nawe. Yemisa.
Baby braka fesha nisina mchezo. Baby nataka ni kwambie lolote. Kuwezo wako ni vizuri popote. Usizani mimi niko kama wote. Nyumiza kwa kuwa nina kupenda. Lakini wale wote hawa kupendi. Ebu jongea tucheze mpaka kesho.
Nyumiza chona cholina.
Nabi nyumiza,
nyumiza mkwano chona cholina.
Chukusaba nao.
Nyumiza chona cholina.
Nabi nyumiza,
ate mkwano baby nawe.
Nyumiza binka.
Nyumiza chona cholina.
Nabi chukusaba.
Nyumiza mkwano chona cholina.
Nechuchonka.
Nyumiza chona cholina.
Nabi nyumiza,
ate mkwano baby nawe. Nyumiza.
Yo baby mimi nakupenda sana. Ninyo nyangu menko rengo mana. Kushereche kuhunza wana walikwana. Manya baby nikunda chikumichinana. Amazina ganja ninyo baby hadori. Ninyo nda kukulilo yo na kagari. Chafuge mtu likutu usali. Urukundu itu jita igro msimali.
Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
nyumisa mkwano chona cholina.
Chukusaba nao.
Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
ate mkwano baby nawe.
Nyumisa binka.
Nyumisa chona cholina.
Nabi chukusaba.
Nyumisa mkwano chona cholina.
Nechuchonka.
Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
ate mkwano baby nawe. Nyumisa. Yo yenze baby daika. Jagala kubafuga mpaka mpaka. Ono wanga fana na malaika. Jagala mutwali mchifo chaba Amerika. Obo ya gala sina mchifirika. Bulikita dance kafiki for maika. Yeah, ono mwana halina walk. Yeah, chiru nchichosa sala miyaka. Panye nyo bubadinga John Black. Yeah, BK bitulina walk. Shidi bamba tu bamba. DJ chakusaba sumuru lomo bimba. Na ye katipike bitu chakurumba. Yeah, January to December. Yo, bounce a beat in another beat. Baby chakusaba na wezina booty. Kano mazina baby tuga itaga moji. Yo, umenya my heart. Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
nyumisa mkwano chona cholina.
Chakusaba na wezina.
Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
ate mkwano baby na wezina.
Nyumisa binka.
Nyumisa chona cholina.
Nabi chakusaba.
Nyumisa mkwano chona cholina.
Nechuchonka.
Nyumisa chona cholina.
Nabi nyumisa,
ate mkwano baby na wezina.
It's a BK Entertainment. Forever we run our scene.